bouncer. Moja karibu na bouncer. Utaki kukubali, kumbe bouncer ni chali. Lakini si maino, wachani anze kazi. Na inyo uta, labda tu ite uba. Chujema mebeba, sidani kagari taweweza. Nimeshanga, yo dress umevaa bila bra. Nashanga, nimeshanga, yo kitu meniangalia. Nashanga, nimeshanga, danda zuko nyuma. Nashanga, nimeshanga, tabasamu yako mahaba. Nibala, 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 nibala. Umevaa bila bra. Nashanga, nimeshanga, hiyo kitu meniangalia. Nashanga, nimeshanga, danda zuko nyuma. Nashanga, nimeshanga, tabasamu yako mahaba. Nibala, 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 nibala. This year for the 18 and over.
Over.
This year for the girl that bend over.
Girl, let me see you.
Tingi ki tingi ki tingi ki tingi ki tingi ki tingi sha. Zungu 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 sha. Tingi ki tingi ki tingi ki tingi ki tingi ki